rescue mtani every day to police. Ingawa haters still wanna to chase. Hey, wanna to chase. Ile man, hakuna case. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa fucking nigga still wanna to chase. Ile bado yes to police. Yeah man. Tukiwa mtani every day tuna chase.
Tuna chase.
Fake nigga cheki kwanza
na today.
Ile bado dele sisi to police. Na tuna many tu katika peace. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa haters cheki kwanza
na
today. Ile bado tuna many katika peace. This you never talk a man, yes I'm not case.
Police kwenye ligi si atuzugi. Watoto kiume mtabalisho vitenge mawigi. Mikato noma cheki na vanyonga kama zigi. Wanda this aludi mtu kimbiji. Sijeja kuza sola wala hapa sumtali. Na bado made a song, yes it's Stanley Bruce Lee. Punch kung fu kwenye ulingo wanakai. Me so kimondo juu ya sky I'm a star. Lili kwenye game cheki kwanza navo funga. Mikato kawateja cheki navo wapa unga. Long time double S cheki pit chunga. Libi kato ipo next yes it DC funga. Stay far away, leave me alone. Check you up off, but don't need for own. Every damn time, still but in the game. What does the cue me? Yeah, no pain, no gain. Issue kwanza ndoto, maisha mapito. Jana maja moto, mawe makubwa metango amekuwa kokoto. Nashangaa chuki kwa kulwa da doto. Wanatebea peku peku kama poto. Wamesa hao dunia leo kuna moto. Na bado tupo late 7 day kumtani tuna rap. Himi kato watu disi kisa eti kwamba tupo a lost toe. Tukiwa mtani every day tuna chase. Tuna chase.
Fake nigga cheki kwanza na to
dis.
Ile bado dele sisi to police. Na tuna many tu katika peace yeah. Tukiwa mtani every day to
police.
Ingawa haters cheki kwanza na to
dis.
Ile bado tuna many katika peace. This you know what take a man, yes I'm the case.
And then the ghetto green city's my home. Kwa biti niki rap inavuja damu. Nimika usho, yes kama sanamu. Kambali, none taila ama timamu. Na bado ni police, still iba na jikubali. Fekini gani disi, ndo kwanza kama sijari. Ni kama sere mala na wagonga misumari. Nikitaka sometime na weza kula kafutari. Mikato ni begine, mistari za daftari. Fuki niggas wanna disi, cheki kwanza nafika mbali. Atuwezi na songa bere, goja misos ya kingere. Every day itupo resi, wanga wegi wana gere. Ataki kuwa kama wewe, na bado nye vifaranga. Utabaki kuwa mwewe, kwende game. Motupo lazy everyday. Kata yomi kona kaki chonga. Saka pesa, saka pesa, pesa ndo zina chonga. Ato piga domo we chok. Mine international boy, so loco. Wanda data style kali cheki himi ondoko. Nabado tupo lazy everyday. Be sure. Stay far away na crow kama soldier. Nabado ni police, yes nataka number moja. Fiki nigga na dis. Panuwa yoma paja. Tupo lazy cheki tunavakunya kahadia. Tukiwa mtani every day tuna chase. Fake nigga cheki kwanza na to dis. Ile bado dele sisi to police. Na tuna many tu katika peace yeah. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa haters cheki kwanza na to dis. Ile bado tuna many katika peace. This you never talk a man, yes I'm the case. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa haters still learn not to chase. Ila bado many yes ya tuna stress. Makini, makini, makini na mada case. Tukiwa mtani every day tuna chase. Fake nigga cheki kwanza na to dis. Ila bado dele sisi to police. Na tuna many tu katika peace yeah. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa haters cheki kwanza to dis. Ila bado tuna many katika peace. This you never talk a man, yes I'm the case. Tukiwa mtani every day to police. Ingawa haters still learn not to chase. Ila bado many yes ya tuna stress. Makini, makini, makini na mada case. It's still a dope bado na to chase. Makini, makini na mada case. Still a bado na to chase.
Makini, makini na mada case. Still a bado ya to tuna chase.
Na mada case. Still a bado na to chase. Oh, your soul which is my name. Green city, stand up. Yeah. triple.